Market Records.
Umesema kwamba utaniacha, nikakusikia, kuaminia. Miaka mingi mina we kwa mapenzi na marira, adashira. Wana leo umeniacha, umenialipia na maisha. Lazima nikunywe pombe mwakie moyo mpaka kesho. Wana leo umeniacha, umenialipia na maisha. Lazima nikunywe pombe mwakie moyo mpaka kesho. Waisemo kumbabariza roho, ndafunika nuko na kukira. Waisemo kujumbabaza wowe, ndafunika nuko na kukira. Wana leo sasa
umenisahau sana,
kila nikisema
unajibu mabaya.
Wana leo sasa
umenisahau sana,
kila nikisema
unajibu mabaya.
Sina hela, kesha taolewa, ila mimi bado